ni bahati tena na Bunny Boy.
EDM New Records.
Stop it.
Harufu ya manukato iko sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako.